Ethiopian talalli marsa lamaffa kan covid 19 bor magala finfinneti adolessa sagale barakuma lama 13 mo nannole hundatti kennu dafi qopita ushe beksistejirti lamile hala oji saniti ni virusi kanafi satlamota an kunkola achiftota kunkolata ummata deddebisan bartisot ogesota media hojjachota banki tv kannen biro marsa durati talalli akafudatani ministeri fayya Ethiopia Dr. Liya Haddese ibsagadite sota kennani ratti himanijir gabaka kana sahaydam totu kopes
Ethiopia kesat hanga guya kanisatti lamile gara million saditti qata ni qoranno covid 19 taisomi fi sankesa namoni kuma dibalama fi kuma torbatami torba on virusi kana afkansat laman tau odifannon ministeri fayya biyettin ibsam kanin kuma dibbala mafi kuma jatami lama olta anammo virusi kanarra dindama taniro kan amma virusi kanan kaum manjiran namoto kuma kudani fi dibbatorba aftorba tama olyota an namoni kuma afri dibbatadif afratami sadi virusi kanan lubun sani darbiram lamminen miliona lama olta anammo talali marsagil kaba furataniro jiran Mr. Fayya Ethiopia Dr. Liya Taddese tadabaludan namoni talali it covid 19 marsato koffa kanin fudatan akkasumas erga fudatani jiyasadi taan borira eganani talali it covid 19 marsala mafafachu midanda ujiran
sazihim sugbaran tidi 2 million balai lemihonu zegoch lejemara uzur kitabatin diagenyu yetadaraga siyon
marsajin qabatin lemilen miliona lama oltan talali kana kanargata yotaw kanin marsajel qaban talali kana fudatani jiyasadi gutan marsajel qabatin miliyoona lama oltaan talalli kan argataniiru kanneen jalqaba marsa jalqabaan talalli kana fudhatanii ji'a sadii guutan talalli marsa lama faan kennamuun waan eegalameef hanga ammaatti namoonni 42 ol talalli marsa lama faa argataniiru kanaaf talalli marsa lama faa kana itti fufsiisuudhaafi kanaan dura dafnee yeroo gabaabaa keessatti gara Itoophiyaatti ni seenaa talalliin jedhamee ibsamaa ture qaqqabu baatus talalli ittisa covid 19 AstraZeneca doozii 400 guyyoota muraasaan dura gara biyyatti galeera kanaafis talalli marsa lama faa kana waliin ga'insa talalli marsa jalqabaa karaa ilaalchitoo sagalcheen kan kennamu ta'a talalli marsa lama faa kun naannolee maraaf ni kennama akkasumas raabsamaa jira kanaafis hawaasni hundi kan hubatee bakka kanaan dura itti talalli marsa jalqabaa fudhate deemuudhaan akka talalli marsa lama faa kana fudhatu ibsina finfinneetti roobii boriirraa eegalee naannolee kanneen biroo keessatti ammoo adoolessa 9 yookaan jumaata 4rraa eegalee namoonni talalli marsaa jalqabaa fudhatanii ji'a 3 guutan talalli kan marsaa lammaffaa fudhachuu ni danda'u jedhan Dr. Liya. Sababa hanqina talalli covid 19 addunyaa irratti mudateen Itoophiyaan yeroo jedhametti talalli kana argachuu baattus tibban talalli gosa AstraZeneca doozii 400 gara biyyaatti galchiteetti. Torbanoota itti aananitti ammoo talalli gosa garaagaraa miiliyoona 1 fi 170 ol ta'u biyyoota adda addaarra gara biyyattiitti galchuuf qophii xumuruun ibsameera. Talalli kanas kan fudhatan kutaalee hawaasa adda dureedhaan saaxilamoo ta'an akka ta'es Dr. Liyaan ibsaniiru.
እንደሚታወቀ አሁን ካለው የዓለም አቀፍ የኮቪድ ክትባት እጥረት ጋር ተያይዞ ሀገራችንን ጨምሮ ሁሉም ታዳጊ ሀገራት
አቁማ ቤካሙ ሀንቅኒ ተላሊ ኢትዮ ኮቪድ ቁጥዘገሊ አካድሚያት ሙደቴ ወሊን ወልቀበቴ ብዮኒ ጉድናረ ጭራን ከነነ ከብየ ኬኛ ሀንቅኒ ኩን በልናን ኬሰት ሙደቴራ ከናፊስ ሞቱማን ቃሙሌ ድግርቶታፊ ቶለ ኦልቶታ ወሊን ኪንዶምናን ሆጀቹአን ኩታሊ ሀዋስ ቫይረስ ከናፍ ረጀሳን ሳት ለሞደ ጭራማን አዴምሳን አከተላልኝ ኩን ኢሳን ብረጠቀቡ ሆጀቻ ጅራም አዴምሳ መጅሩኒስ ተላልኝ ደበለታ የሮዲዮት ተረብየ ኬኛ ኬስ ምሴናም ከናፍ ነሞኒ አማን ሆጂ ሳንቲ ሳት ለሞታን ፈከኛ አፍ ኮንኮላቲስቶኒ ኮንኮላታ ደድብሰ ኡመታ ሆጀቶኒ ገሊስ ጉምሩካ ሆጀቶኒ ባንኪ ሞቱማ አፍቱንፋ ባርሲሶኒ ኦልማ ዳይማኒ ራሃንገ ኮሌጅ ትዘን ካን ሞቱማ አፍቱንፋ ፖሊሲ መዳላን ፍኔፊ ፌደራላ ኦጌይ ሚዲያ አክስማስ ካንኔን ኦጌይ ሚዲያ ነሞኒ ካንኔን ብሮን አማን ሆጂ ሳኒቲ ቫይረስ ይካናፍ ሳት ለሞደ ጀደማን ቡፈታኔ ፈያ የኝሳኒት አርገሙ ዴሙዳን ወረቃኝ ማሳኒ አገርሲሳኒ ተላሊ ማርሳጀል ቀባ ቦሪራ ኤገራኒ ፍዳቹ ደንደው ጀደን ዶክተር ሊያ Kes mayu godin virus COVID sagal delta jiram Ethiopia timulla nirichun Dr. Lian Hawasi yorofam jichala ofegechu qabajiran Ethiopia kes godin virus COVID sagale alpha beta jiram akajuru garu qorannon kamirkan aytaw tsamera waktin amma gannata uwalin ulqabati wirar idegaragara mudachu danda wirar idegaragara mudachu danda itisuda qopinga tasfamosa minister fe Ethiopia bexigram Tabasara de Segalenikati, Sahadamto, Isimira.